Josh Wills on the beat. Yeah. Danny Rock. Ekifana nyino kye nsigaya tute nkisiga naye tekigwa sikisala nkiso nezirungiyayoya oya siga nsiga nsiga misana na kiro naye ndina enyike wano ku mutima zinuma anti gwe nsiga yagenda nabula Simu kubye naye tezidwa muya Omutima guno masikyalya nsiba ku kifaananyi nsiga misana na kiro Amaaso ga gameru ge wali olina wali malayika Buli kateteeyi ke wayambala bewunya bagamba malayika ono yavaawa njagala manye gye wadaga Guno omukwano gwo guno omukwano gwo gugwogoga Akayimba k'ebisoka n'ebisembayo n'okaliko kolo Wanyimbira kavasi mu ddoboozi lye nosufu ya Nzijukira nzijukira Wagenda n'otangamba nti okitatte Mbeerayo no n'enzijukira kaseerako Omutima gw'okubeera gunkubira bambi eyo Naunga unga mubire ndaba mu kifaananyi kyo Nonyeza everywhere Mbuziza everywhere Njagala manye gye wadaga Guno omukwano gwo gugwogoga Kayimba k'ebisoka n'ebisembayo n'okaliko kolo Wanyimbira kavasi mu ddoboozi lye nosufu ya Nzijukira Nagenze polisi bakunonye Nagenze mawulire bakulange Nagenze ku lediyo ne telefayini bakulange Billboard ezo bakulanze Kale nzijukira obugambo bwe nakugamba ngaye Walinga buwombo kuba twamwenyanga Obugalo bw'obugonda bwe nakwatanga nga tukumba Buli kawungeezi mbusuba kiwulira nze naawe Njagala manye gye wadaga Guno omukwano gwo gugwogoga Akayimba k'ebisoka n'ebisembayo n'okaliko kolo Wanyimbira kavasi mu ddoboozi lye nosufu ya Nzijukira